Katiembo chichi ekisina kwa wada
Sinbad kumabasa
ni wagenda ekisini wagenda sifayo ni wagenda ni wali yako no vya kwao ni wagenda ekisini wagenda sifayo ni wagenda ni wali yako no vya kwao owamu kwano love yo twala Mulichimu mkwano jisawo kanyo Katonda jali hawa kwati lako alawe Intilisti mayongelayo Na yegwe mkwano wanzala wanyo Newera vila ule muna mkisagwe Chasingo kuno mazemi kwano zoze Wagende yonga we langisa Siku wago yambi Siku labili randhe ndeka ndeka ndeka
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nabu yo sijetaka
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nalavango nsembia
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nabu yo sijetaka
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nalavango nsembia Mazare Kayani badekwe We bade sutanga tunywa nebu Jene wange mchikubo Mkwane wange mchikubo Oh 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 Tukira wangamba torida Zene manyana webi ya komada Tukira wangamba torida Zene manyana webi no bia komada Mkwano ni wagenda Bino bia komada nyo Ni wagenda Eksi ni wagenda Sifayo ni wagenda Ni wali yako no bia kwao Ni wagenda Eksi ni wagenda Sifayo ni wagenda Ni wali yako no vya kwao
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Love yo sijetaka
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nalavango nsembia
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Love yo sijetaka
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nalavango nsembia Sirivi ya mkwano ndeka Mkwano ndeka Mkwano jukira kasera kadeti Na kuwa sete tukule zipedi Tukake wafundi kiroku ze keki Keki oh 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 Mkwe kwa natwari mpabuliki Si manju wanju bachari bali wo Mkanda wange na ye yali wo Yali wo oh 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 Na kuwa santa tu sevinge Choka kwa mulunji wazizanyi sa Na kuwa santa tu vemo wabu Choka kwa mkwano wazizanyi santa Ekisinta
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Love yo sijetaka
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange
Baby nakuta
Nalavango nsembia
Baby nakuta
Kole vivyon kole vyange